Bossy Baba Iriho kwamba za kuhenza waona here Kila kitu nilicho nena waona here Kwa ishara na vitendo ukanikubalia Faraja yangu ya moyo moyo karidia Kukujali yangu hali yoyo Ama yangu mali yoyo Leo nakuweka ndani yoyo Kukujali yangu hali yoyo Ama yangu mali yoyo Leo nakuweka ndani yoyo Mama 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 Mayamba ukipita mwendo gaga ga Arite malume mala Kuwa na we mtoto iraha Manama ukipita mwendo gaga ga Anite malume mala Kuwa na we mtoto ila naona here ndoso naona here ndoso ndoto naona kama ndoto Wajue tamani yako Icho kiuno kilegese Were mahiko kiria kone Ino ni kuku manasongera Wambie watu kome Kukume Kasichana wangu we Madali yo 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 Nipa na mine kupe Na usuri chande Yeah 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 Manama ukipita mwendo gaga ga Arite malume mala Kuwana we mtoto ya Manama ukipita mwendo gaga ga Arite malume mala Kuwana we mtoto ya naona here ndoso Naona here Naona here ndoso Nimezi acha mama njoo tule Mwendo ule ule Pole pole Tuserebuke njoo nikumbatie Mikuwa na we mtoto Naona kama ndoto Jimwake mwake mtoto Mwendo wale kwa macho Mikuwa na we mtoto Naona kama ndoto Jimwake mwake mtoto Mwendo wale kwa macho
Ha 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 Baba Biggie Kenda Sun Music J Crack Mfalme Victor K Uliza mdomo bata wo Tamu wapu Taratibu Tunaselelea usio Some records. Now you go.